This your girl Geneva.
Poverty no go locate all of us, you. One wani, or what a leg baby, but if you look at it, anything you touch, you go to success.
You know what time it is? You know what time it is? Woo!
Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah.
You know what time it is?
Woo! No, 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 no. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani, umaskini maishani, umaskini maishani hapana. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki, nisitaki. Thamani yangu masa, ntatumia vya mao. Baba Mungu karibariki, ntatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu, oh dada yangu. Zitaje moja kwa moja, oh. Umaskini ni ugonja, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi, shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo yo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki, nisitaki. Ei hapana. Umaskini ni ugonjwa, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na mimi, shida hutu hepa sisi. Woyo yo. Prosperity follow me. Chaki niki shining. Excellence follow me. Everywhere I go, na success currency. I know once it's poverty for my life, I'm missing. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapana. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki, mi sitaki. Hei hapana. Now it concerns us.
Glorioso,
eh, not in this year, eh. Oh, na, 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 shining above. Best day, best day. I say, I'm
in. Nothing can stop you, na, na. Keep moving. Poverty no go locate us. Now successful go de locate us. Now excellence go de locate us. This is your girl, Geneva. Kasha Lira, thank you.